Lolu hlelo lwezintshumayelo luthatha izifundo ezimpilweni zikaJosefa. Kunokufanayo okuningi phakathi kwempilo yakhe kanye nomsebenzi wenkosi uJesu. Ngakho ke phakathi kwempilo yakhe kanye neyethu njengabalandeli bakaJesu. Isihloko esithi ukuthola injongo lapho ukuphila kungasenzi imiqondo. Lo msindo oqoshiwe wenzelwe ukulungiselela izintshumayelo kwakho kuphela, hayi okunye ukusetshenzisa. Khumbula ke ukufaka imifanekiso nezindaba zakho njengokubona kwakho okungcono. Noma ubheke izindawo kulombhalo eziphakanyisiwe ongafaka kuzo imifanekiso. Sicela ukhumbule ukubika uma usushumayele phakathi kwezintshumayelo ezingaba ezine ukufinyela kwezisithupha. Mfundisi, siyabonga ukuthi sijabulile kakhulu ukuthi nawe uyingxenye yePastor's Circle nokuthi uzoshumayela ukushumayela okuguqula izimpilo. Intshumayelo yesibili, ukusebenza kungukukhonza. Umqondo wendaba esibhekene nayo yilokhu. UNkulunkulu usibizela ukuba sibone umsebenzi wethu njengokukhonza futhi njengofakazi kuye. Isiqalo sendaba. Izimpilo zethu zenziwe ngezindima eziningi. Enye yezindawo ezibalulekile ezimpilweni zethu iqondene nemisebenzi yethu. Ngokwesilinganiso, iningi lethu lizosebenza amahora angaba yi-90,000 emsebenzini. Nifinyelele kanjani kulelo nani? Kahle. Uma sisebenza isilinganiso samahora awu-40 ngesonto, emavikini awu-50 ngonyaka, lokho kungenzeka kube ngamahora angu-2,000 ngonyaka. Futhi uma usebenza ukusuka kuminyaka engu-20 kuze kube umnyaka wa-65, okusho ukuthi uzosebenza iminyaka engaba yi-45. Kusho ukuthi kunesiqinisekiso sokuthi uzosebenza amahora angaba u-90,000 kuzo zonke izinsuku zokuphila kwakho. Manje sizobona ukuthi indlela esisondela futhi esibuka imisebenzi yethu ngayo ibalulekile ngempela. Lokhu kumqoka sikucabange futhi ngabe kuqashwe ngumqashi noma usebenzela kwenye indawo noma unesizathu sokungakhokhelwa. Mhlawumbe usemsebenzini, osemphakathini noma osesontweni noma usebenzela umndeni. Impilo yethu yomsebenzi iyingxenye ebalulekile yethu yempilo. Kwabanye ichasisela injongo yobukhona babo okungenye inkinga ngokuphelela. Kodwa kubantu abaningi nokho umsebenzi oyisizathu esikhulu sokukhungatheka noma ukubhekwa njengobubi obudingekayo. Size sizwe futhi amanye amaKristu amaningi akhuluma aze athi, kahle kahle uyazi ukuthi umsebenzi uyingxenye yesiqalekiso kwafika emva kokuwa. Cha, akunjalo. Umsebenzi kwakuyingxenye yohlelo lokuqala lokaNkulunkulu ekupheleleni kokwakuyi iEden. Kodwa abantu abaningi bazithola esimeni somsebenzi esinzima, futhi mhlawumbe akuwona neze lokho abayikubicabanga. Kwabanye izinsuku zonke emsebenzini kumane kuyimpi yomoya, ngoba izinkolelo zabo ziphonselwa inselelo futhi mhlawumbe nokholo lwabo kuhlekiswa ngalo. Njengoba sihlola impilo kaJosefa, singakhuthazeka futhi sibone ukuthi nangaphezu kwakho konke izimo nezimo zonke ezazinzima empilweni yakhe, wayekwazi futhi kuzo zonke izimo ukubukwa njengesisebenzi esihle. Ngesinye isikhathi kunzima nakimi ukuthi ngikucabange lokho. Kepha uyazi ukuthi uma kungenzeka kuJosefa, ngaphansi kwezimo zakhe ezihlukile futhi ezendlulele, kungenzeka nakithi namuhla. Kungenzeka futhi kuyadingeka ukuthi sibone ukuthi umsebenzi wethu unjengesenzo sokukhuleka futhi njengesenzo sesigcawe senkonzo esembusweni kaNkulunkulu. Isigaba sokuqala. Impilo ayihlali ilungele kubantu bakaNkulunkulu. Kufanele sivume ukuthi siphila emhlabeni owile, onesono futhi nowaphukile. Impilo kulomhlaba ayilungile neze. Njengezinye izindaba ezimbalwa, impilo kaJosefa ibonisa lesimiso ngokucacile. Ngokwesikhashana, kungani ungacabangi ukuzibeka ezicathulweni zikaJosefa? Ngelinye ilanga uhlala ekhaya futhi impilo imnandi. Uyingane oyithandayo kubaba wakho futhi uyawathokozela wonke amalungelo wakho okunikezile. Izinto azizinhle kakhulu kubafoweni, kepha kuhlale kunethemba lokuthi kuzolunga. kepha ngokuzumayo ngemuva kokuphila impilo enhle ngokwezinsuku ezimbalwa uzithola ngokwelinye izwe izindlebe zakho zigcwele ulimi ongalwazi inhlobo futhi uthengisiwe njengesigqila ngomunye umuntu manje lokhu kufanele ukuthi kwakunzima kakhulu kuJosefa uJosefa ohlala kude nasekhaya ngokumelene nentando yakhe impilo ayilungile uJosefa wayengekho kulapho ayefuna ukuba khona futhi impilo yakhe ayikho neze indlela noma lokho acabanga ukuthi kungaba yikho le ndaba ihlale ingahle ibonakale ikude kakhulu ezimpilweni zethu namuhla nokho kwabaningi kungenzeka empeleni ibe ngokuqobo lwabo baningi kakhulu abantu abazithola besezindaweni lapho impilo yabo ingeyona futhi ngokungekhona abakulindele ngabe impilo yakho iyikho konke obukulindele ibe yikho na mhlawumbe sizosola thina abanye noma abanye ngalokho esibhekene nabo impilo akile futhi ukuthi asinawo ngempela amandla okuthola imiphumela ingasaphathwa ke yokuqondiswa zonke izici zempilo zethu kunezikhathi ezimpilweni zethu lapho singanamathela khona noma lapho sizwa sengathi impilo zethu zihamba ngaphandle kokulawula uJosefa wazithola ekuleso simo wayesebenzela umqashi angazange amkhethe wayesemsebenzeni owawuguqulwa impilo yakhe futhi wayesezweni ekungelona elakhe ekude kakhulu kanye nokusekelo kodwa ke phakathi kwaleso simo esingesihle uNkulunkulu wayenaye uJosefa futhi uNkulunkulu wavumela ukuthi umusa wakhe uhlale kuJosefa kuze kube yilapho wonke umuntu wayemsebenzela evuma isandla sikaNkulunkulu ukuthi siphezu kwempilo kaJosefa. Babona okuhlukile kuye ababengekubone kwabanye. Umsebenzi wakhe wakhuluma ngobuhle nesimilo sikaNkulunkulu amkhonzayo. Bekungaba lula kakhulu futhi kuJosefa avele awele kuphethini wakudala wemndeni wokunethezeka. Kepha uJosefa wayengazanga kwenze lokho. Usebenza kanzima futhi akavilaphi. Uma sesifunda kuchapter 39 verse 2 sikhuluma kanjena uthi uJehova wayenayo uJosefa futhi waba ngomuntu onenhlanhla. UNkulunkulu wayenoJosefa futhi uNkulunkulu wamenza wachuma. Lokhu kungikhumbuza uJoshua 1 verse 8 lapho ethi lencwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho kepha wozindla ngayo imini nobusuku ukuba uqaphele konke njengakho konke akulojukuko kuyo ngokuba lapho iyakuhlahlamelisa indlela yakho uphumelele kahle nguNkulunkulu osibusisa ngempumelelo ngisho nasezimeni ezinzima lo mbono ukuthi ngikumuntu ozenzele engizenzele yena uvele uqonde ngqo ebusweni bokufundiswa kweBhayibheli uJosefa usikhumbuza ukuthi uNkulunkulu onika impumelelo ikakhulukazi impumelelo yangempela lapho ebhekene nobunzima obungapheli impilo kungenzeka ingabi ngolungile kepha uNkulunkulu ulungile ngaso sonke isikhathi isigaba sesibili umsebenzi wethu iyingxenye ebalulekile yokukhonza kwethu kanye nokufakaza isifiso sikaNkulunkulu ukuthi izimpilo zethu zikhombise ubuhle bakhe nokuthi indlela esisebenza ngayo nesimo sethu senqondo maqondana nomsebenzi siyamjabulisa yena uGenesis 37 verse 3 uyaqhubeka uthi inkosi yakhe yabona ukuthi uJehova unaye nokuthi konke akwenzayo uJehova wakuphumelelisa esandleni sakhe lokhu sitshela ukuthi uPotifari waqaphela ukuthi uNkulunkulu owenza ukuba uJosefa aphumelele futhi uPotifari wayengakholelwa kuNkulunkulu wakaJosefa iGibhithe lalinezinhlobo zonke zoNkulunkulu nabuNkulunkulukazi babo ngisho noFaro wayebhekwa njengoNkulunkulu ngabantu bakhe kuyangabazeka ukuthi uPotifari uke wazwela ngoNkulunkulu kaJosefa kodwa uzibukela uJosefa futhi uthi kukhona into ehlukile ngokuthi lo mfana anakho futhi kukhona ukuxhumana phakathi kwendlela asebenza ngayo futhi nendlela akholelwa ngayo futhi yize singazi ukuthi umgwaqo uPotifari ukude kangakanani kunalokhu ngalombono osithekileyo kodwa uthola umqondo ukuthi ingqondo yakhe iyavula namuhla ubungabiza umuntu ofana nalokhu ofuna ukuthi ubani wayengacabanga ukuthi aba angaba umuntu ozifunayo ngenxa yalokho afukufunda kule nciku abaphathi akufanele bafunde ukuphuma kuzigqila kepha yilokho okubonakala sengathi kwenzeka kule ndaba yethu ivesi lesine lithi uJosefa wafuna mana umusa emihlweni ayo wayikhonza uJosefa uzithola sesimeni sokumethemba sokuthembana kakhulu futhi into ebingajwayelekile ukunikezwa inciku kodwa kungakho ke ukuthi uJosefa uzuze inhlonipho yenkosi yakhe ngenxa yokuthi uNkulunkulu ufuna ukudonsela wonke umuntu kuye kubalekile ukuthi sibone ukuthi umsebenzi wethu unjengethuba lokuba ufakazi ingabe abantu bayalubona ukholo lwethu kulokho esikwenza emsebenzini nasendleleni esisebenza ngayo na eqinisweni ukukhula ukukholwa kufanele kusenze sibe izisebenzi ezithembeka kunazo zonke ezisebenza nokuzikhandla emsebenzini wethu futhi lokho kuyindlela yohlobo lokukhonza nokufakaza uma sesifunda kuGenesis 39 verse 5 uthi kusukela ngaleso sikhathi embeke ngaso ukuba abe yinduna phezu kwendlu yayo yonke nangaphezu kwakho konke ayenakho uJehova wabusisa indlu yowaseGibhithe ngenxa kaJosefa isibusiso sikaJehova sasisikukho konke okwayo endlini nasensimini lokho esilikushoyo empeleni iBhayibheli ukuthi uPotifari wayemethemba uJosefa ngakho konke ayenakho lokho kuphinde futhi kusibonisa ukuthi ubudlelwane obungajwayelekile kakhulu benciku futhi leli vesi liyaqhubeka lithi kubukeka sengathi uPotifari uyavuma ukuthi ngenxa yokuthi uJosefa uyangisebenzela impilo yami seyehlukile kakhulu manje manje ungangeni ogibeni lokucabanga ukuthi uNkulunkulu njalo uzonikeza wonke umuntu omlandelayo impilo nengcebo nokungabi bikho kwezinkingo impilo kaJosefa impela isiphikisana nalokho ngoba kunokuthile okukhohlisayo okushoyo ngisho nomuntu ongakholwayo onomlandeli kaKristu emsebenzelayo kufanele uphele ekupheleleni kosuku uthi lo muntu uyisibusiso kimi angezithengi zonke izinkolelo zakhe futhi angithengi ohlelweni lwazo lwenani lonke kodwa uyazi ini ngiyajabula ukuthi useqenjini lethu ngiyajabula ukuthi uyasisebenzela inkosi yabusisa uPotifari ngenxa kaJosefa ngakho ke uPotifari washiya uJosefa ephethe konke empeleni yayengazi lutho olwayo ukudla ekudlayo kuphela uJosefa wayekwazi wakwenza kwaba ukuthi uPotifari akuzange kudingeke ukuba akhathazeke nganoma yini umsebenzi omunye omuhle kanjani isimanga sendlela yokukhonza uNkulunkulu kanye nobufakazi siyazi indabeni kaJosefa ukuthi lokhu akuhlali kuze kube phakade sibonga umkaPotifari ke ngalokho kungekudala izisebenzi esikahle esizithola sisizindaweni engeyona ekahle okuyindawo yasejele ngabe ukuguquka kwesimo nomsebenzi ukuthinta kanjani ukukhulekelwa nobufakazi bukaJosefa okumangazayo ukuthi kuthi luluncane oshintsho kuJosefa njengoba esuka ekubeni isisebenzi sifanele nangu manje useyisiboshwa ukube bekuyimi lo ngangingazibona sengisihlalele nje ekhoneni ngithi ingabe yiwo umvuzo engiwutholayo lona na indlela yokuthi uNkulunkulu angivuze ngayo ngenxa yokuthembeka kwami kuye lena na lokhu akusebenzi ngempela mhlawumbe akufanele nakancane manje ngingagaqela ukuba uJosefa mhlawumbe wayenayo nemicabango kodwa maye ungumuntu futhi iphila impilo ngentshisekelo enkulu imizwa yakhe yayijulile futhi njengoba sizithola phakathi kwalokhu nalolu chungechunge lakhe kepha ngendlela athile uJosefa wakwazi ukulwa nakho konke lokho sithathe indaba kancane kamuva kuGenesis 39 verse 20 ethi waba khona etilongweni kepha uJosefa uJehova waqhubeka waba naye uJosefa wamupha umusa kwathi lapho esejele uJehova wayenaye futhi wamupha umusa futhi wamenzela ububele emehlweni omlindi wetilongo ukufana kwalokho noPotifari cishe kwakungaqondakala cishe kuphinda lokho okwenzakala ngesikhathi ebengaphansi kwegunya likaPotifari futhi lapha manje uthola ukwamukelwa emehlweni womphathi kuyakhathazelisa akunjalo futhi ukuthanda impande ngegama elithi intandokazi ngakho ke lapha yini emenze wathumela eGibhithe okwasekuqaleni okwamenza wakhaphela izindaba zokuthi wayeyintandekwazi kababa wakhe. Hayi ke wayethandwa futhi naye izigqina kule ndaba. Ngakho ke waba isikhonzi sikaPotifari futhi manje lapha uNkulunkulu umbonisa umusa. Futhi ngakho ke akuyona nje indaba yokuthi udlala izintandokazi zendodana yakhe. NguNkulunkulu othi Josepha ngizokuphakamisa futhi ngizokunikeza igunya elikhulu. Awukalungeli okwamanje, ngakho ke kufanele udlule kule nqubo yokucwengisa abalingiswa. Kepha uJosepha nginezinhlelo ezinkulu ngawe. Uma sesifunda kuGenesis chapter 39 verse 22 uthi umlindi wetilongo wanikela esandleni sikaJosepha zonke iziboshwa ezazisetilongweni. Konke ezazikwenza khona nguyena owayekwenza. Lokhu kusikhumbuza uLuke chapter 16 verse 10 othi othembekile kokuncinyane uthembekile nakokukhulu. Kaningi uJosepha wafakazelwa ukuthi wayekwazi ukwethembeka ezimeni ezingezinhle futhi wayekwazi ukwenza okwakuthandwa uNkulunkulu. Noma nini lapho ayenomsebenzi owayewenza, wayewenza kahle. Singasho yini ukuthi lokhu kwakuyiqiniso ngomsebenzi wethu na, nangezimo zethu na? Inselelo enkulu kakhulu lena kithini. Isigaba sesithathu. UNkulunkulu uyasivuza ngemsebenzi eyethu eyokwethembeka. Impilo kaJosepha isikhumbuza ukuthi ngaso sonke isikhathi silwele ukwethembeka. Uma umuntu ethatha amathuba nezibopho azinikezwe zona futhi ezenza kahle, lokho kusho ukunibikezela okuhle ngempumelelo yesikhathi esizayo lapho kudluliswa khona umthwalo omkhulu kakhulu. Othembekile entweni ezincinyane athembeke kukho bazothembeka nakukuningi. Lesi isimiso sempilo esibalulekile siveza kuJosepha. UNkulunkulu uze athi lapho lokho kungusebenza kuze kube phakade, ukuthi esikwenzayo ngezinto ezincane asiphathise zona emhlabeni yilokho okuzokucaciswa ukuthi iqhaza lethu lizoba yini kukho konke ingunaphakade. UGenesis 39 verse 23 uthi umlindi wetilongo akabanga esabheka lutho olusesandleni sakhe. Lokho empela isitatimende esikhulu. Empeleni kusho ukuthi ngenxa yokuthi uJosepha wayephethe kahle umsebenzi wakhe, umphathi kwakungamelwe akhathazeke ngalutho. Ngabe sisebenza kanje lendlela nathi na? Ngabe abaqashi bethu banalolu hlobo lokukholo ekukhonzeni kwethu imisebenzi yethu na? Ukukholwa kwethu kufanele futhi kusenze sihlose ukuthembeka ngisho nasendaweni enobutha. Akufanele sivumele izimo ukuba zinqume isimo sethu sengqondo. Esikhundleni salokho uJosepha uqondanise isimo sakhe sethu isimo sikaNkulunkulu nobuhle bakhe ngisho nasezinqumeni zakhe ezincane zansuku zonke. Ukuthembela kuNkulunkulu ngezimpilo zethu kusikhulula ebugqilini obungahle bulethwe isimo sengqondo esibi. UJosepha wayezimisele ngokuphila iqiniso nokuthi impilo noma yayingalungile futhi yayonakele, umbono wakhe wawubheke kuNkulunkulu. Ngoba sibhekana nezingqinamba ezinselelo noma ubunzima, akusho ngaso sonke isikhathi ukuthi uNkulunkulu usilahlile noma asihambi ngokuhambisana nentando yakhe. Impilo ayilungile ngezinye izikhathi, ukugxila kwethu kufanele kube sesinyathelweni esilandelayo sokulalela uNkulunkulu kunokuthola ukuthi singabuya kanjani emseni kaNkulunkulu. Ubuhle bukaNkulunkulu bufinyelela kithi kungakhathalekile umongo wethu. Ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukusebenzisa isinoma yisiphi isimo ngokuhle. U-C.S. Lewis wake waloba wathi, kungani uNkulunkulu evumelana okungalungi okungaka emhlabeni na? Lokhu ukwenzela ukusisenza simlambele izulu lakhe. Ngoba ukuba bekungamazulu emhlabeni, pho ngubani obekade ezodinga izulu elisezulwini? Futhi ke izivivinyo zonke esidlula kuzo ziyingxenye lokho okusebenza okusenza sifise ukuba khona kubukhona bukaNkulunkulu ngolunye usuku. Futhi izinselelo esibhekana nazo lapho sizenzela khona njengoba zisicwengisisa. Isiphetho sendaba. UJosepha waphathwa ngokungalungile ngoba impilo ayilungile. Kepha impilo yakhe isifundisa ukuthi indlela esiphila ngayo izimpilo zethu kanye nangendlela esisebenza ngayo akufanele isekelwe ezimeni zethu, kodwa ikakhulukazi kumele isekelwe esimeni sikaNkulunkulu. Ubuhle bukaNkulunkulu bufanele bukhuthaze ukuthi sizicindezele kuzo zonke izimo futhi sibheke kakhulu ngalo lonke ukholo oluhle uNkulunkulu akwazi ukusiphakamisa ukuhamba kwesikhathi. NjengoJosefa, singenza izinqumo eziqondile zokugcila kakhulu emathubeni akhona manje kunokudumazeka okwedlule. Futhi njengoJosefa, singawenza umsebenzi wethu ukuze ube neuhlobo lokukhonza kanye nobufakazi kuNkulunkulu wethu.